Shanky Supplier.com. Quip, classic sound.
Big, keep us a big bang.
Boy from Vingweta, H. Mero, your bar. Oh, your language. Nanana, number again. Oh, yeah, wanangwe, nanana, but you are quacking. Oh, yeah, wanangwe, nanana, number again. Oh, yeah, wanangwe, nanana, but you are quacking. Yani kuna buku na zaga zaga. We kuna jene na zaga zaga. Hapa kuna buku na zaga zaga. We kuna jene na zaga zaga. Nichanga nyamedura uko nyuma meshona na bongera jura. Oya so siri kanichanga nyakishe. Oya minampenda ure dada ila kumombia siwe. Kila napo mona na shiko na kigugu mizi. Nataka ni mweke ndani awe wangu mpenzi. Tatano wangu na miniwe wake. Aende kwa wazazi wangu, nende kwa wazazi wake. Kifu wana natembea na masasa sita. Oya mtoto kwari kifu ameumbika. Inapenda jinsalivyo, ila kumambia ndo tatizo. Inapenda jinsalivyo, ila kumambia ndo tatizo. Inapenda jinsi alivyo, ila kumambia ndo tatizo. Mimi napenda jinsi alivyo, ila kumambia ndo tatizo. Yani kuna buku na zaga zaga. We kuna jene na zaga zaga. Hapa kuna buku na zaga zaga. We kuna jene na zaga zaga. Rafuzi yake ya kizazi bari sosila na vutia. Weshepu yake ya kisomari mtoto gurabia. Mijapo sina sarali chochote ntampatia. Ananifanya silali kila kifikiria. Mashavu ni vinipo nimpo, kono ni vipiko piko. Napenda river simpo, napenda reke jicho. Oya mashavu ni vinipo nimpo, kono ni vipiko piko. Napenda river simpo, napenda reke jicho. Oya mikwake ni me fall in love. Mimo zenu ni kimkosa, ole dada labda ni hitwe mpumbavu. Awe biggie brother nyandu toys. Anakubali sana mwanangu mjagalino. Awe kide wao. Anakubali sana mwanangu dunga mkoa. Watoto vizazi ya ule mboy. Anakubali sana mitoto boda tu boda. Watoto wa degi la jeshi. Ane nikiwa ndane kwebe classic yeah. Anakubali sana producer mikito. Awe producer kwebe 26. Awe producer chitemi babaki na nabir. Nakubali sana mitoto za wida. Mitoto Beruti kisiwa. Awe brother Shafi Dauda. Awe nangwa York City. Na teacher Victor Chesko Mla. Awe shimami wa. Nakubali sana watoto le Kazi City. Wama nangwa Sulei Magyege. Bizo Zidado. Albele Mbele.
ChampionSupplier.com.